booliska jarmalka iyo kuwa ilaalada xuduudaha ayaa bilaabay isniintii inay sameeyaan baro kontrool oo ay ku baadhayaan dadka soo gaaraya dhammaanba xuduudaha dhinaca dhulka ee dalkaasi, iyadoo mas-uuliyiintu ay sheegeen inay beegsanayaan dadka looga shakisan yahay inay yihiin tahriibayaal sharci dara. DTR Hood waa afhayeen u hadlaya ciidamada booliska jarmalka.
Waxaanu
doonaynaa inaanu ilaalino dhibaatooyinka rakaabka iyo gudubka badeecadaha inta ugu yar. Jarmalka ayaa qayb ka ah hannaanka Schengen ee bilaa baasaboorka loogu safro Yurub dhexdeeda, iyadoo dowladaha xubnaha kaana ay samayn karaan baaritaano xuduudaha haddii ay jirto halis daran oo ku aadan siyaasadda bulshada amaba ammaanka gudaha. Ra-iisul wasaaraha jarmalka Olaf Scholz ayaa sheegay in tallaabadani ay lagama maarmaan ahayd. Tirada tahriibayaashan jarmalka u yimi si aan caadi ahayn aad ayay u ballaadhnaayeen. Jarmalka ayaa qaatay in ka badan 1 milyan oo tahriibayaal ah sanadkii 2015, xilligaas oo uu bilaabmay hannaankii guga carabtu, iyadoo sidoo kalena uu qaabilay in ka badan 1 milyan oo qof oo ah qaxooti reer Ukraine. Qulqulka muhaajiriinta ayaa kiciyay inay ka falceliyaan. Qaar ka mid a codbixiyaasha oo uga leexdayna u codeeyaan dhinaca xisbiga garabka midig ee jarmalka oo gaaray guul lama filaan ah doorashooyinkii gobollada ee dhowaan dhacay. Dalal badan oo jarmalka jaarla ah ayaa iyaguna si carale uga falceliyay baaritaanada xuduudaha. Donald Tusk waa ra-iisul wasaaraha dalka Poland. Shakigagama jiro inay tahay gudaha xaalad siyaasadeed jarmalka ku keenaysa inay hirgeliyaan tallaabooyinkan, mana aha siyaasadaha iyaga ku aadan tahriibka sharci darada ah ee xuduudaha iyaga. Baaritaanada xuduudaha ayaa wiiqi kara midowgii reer Yurub ee muddada dheer, sida uu sheegaya Rafael Bosing oo arrimaha falanqeeya kana tirsan maxadka arrimaha caalamiga ah iyo weliba siyaasadda.
Sort of aggravate a trend of mutual recriminations, rise of hard right.
Waxay kicin kartaa kororka falcelinno lamid ah, kororka midigta fog iyo dalalka ay ka go'an tahay inay ka soo horjeedaan Yurubnimada, mana ogiin halka aynu ku dhammaanayno kororka noocana. Jarmalka ayaa sida oo kale kordhinaya celinta kuwa ku guuldaraystay ee magangelya doonka. Haddaba la tacaalida arrintani ma saameyn doontaa jarmalka? Waa kan mar kale Rafael Bosing.
Parcels or containers, we're dealing with people and we're also dealing with a lot of different drivers of irregular migration. Yes,
lama tacaalayno xidhmo waraaqa ah ama konteynaro, waxaynu la tacaalaynaa waa dad. Sidoo kale waxaynu la tacaalaynaa waxyaabo badan oo wada tahriibka aan caadiga ahayn. Ha, qaarkood ayaa laga yaabaa inay u nugul yihiin sababo ka duwan ama kontaroolo ka gedisan, qaarkood ayaa laga yaabaa inay ka yar yihiin. Marka waa in la eego dagaalo kala duwan iyo khilaafyo ka jira Yurubiyaanka inala jaarka ah iyo kuwa aan gacanteenna ku jirin, iyadoo ay sidaasi tahay sarkaal ka tirsana dowladdu uu dhowaan sheegay in jarmalku ay suurtagal tahay inuu raadiyo heshiis uu la galo dalka Rwanda si halkaasi loogu diro magangelya doonka oo hawshooda loogu soo socodsiiyo. Dalka Britain ayaa iyagu meesha ka saaray qorshe kan la mid ah bishii July.